Nema nyoboro jenera gabitia Masa hatwa no we moga na mbeda muloge
Mokisa Sith B.I.T. on the
Sisa Kusoma vyatalo suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo We kuchali la kemboko nezivayo
Yewe tuwe wasejo na chune chivao
Dekanyo niko soni sabutida Sweet pain tele tamazika Moko soka nera ganko sabasonyua Na kunyoma na yete bifana na bifuna Yewe tuche full official Netuva mkukutu Awa wala na banyore biso Ogamba tuatakusu Bino lavo benko na achacha Kusabache Kumenko kwenfumba nutaja Yaku baby wake Dino labo vienko na achacha Kusawate Siteme kwenfumba nutaja Yaku aniwape Wali umunga pili
Emama, emama
Antina tumamu katali
Emama, emama
Nasanga kachari kanyiri labitia Buke nizolu simunga vinzita kufa Nema nyoboro njinera gabitia Na yato na we moga na mbira mulogi Ye watu chifulo fisho Netuva mkukutu Awa wala naba nyore viso Ogamba tuatabusu Bino lavo vienko na achacha Kusaweche Siku menko kwenfumba nutaja Yaku baby wate Bino lavo vienko na achacha Kusaweche Soma vya talo suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo We kuchali la kemboko nezivayo
Yewe tuwe wasecho na chone chivao
Nasanga kachari kanyiri labitia Buke nizolu simunga vinzita kufa Nema nyoboro njinera gabitia Na yato no we moga na mbira mulogi Dekanyo niko soni sabutida Sweet pain tele tamazika Moko soka nera ganko sabasoniwa Na kunyoma na yete bifana na bifuna Bino lavu vienko na achacha Kusabache Siku menko kwenfumba nutaja Yaku baby wate Bino lavu vienko na achacha Kusabache Siteme kwenfumba nutaja Yaku aniwate Soma vya talo suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo We kuchali la kemboko nezivayo
Yewe tuwe wasecho na chune chivao
Kusabache
Black Magic Entertainment, baby
Yaku baby wate
Achacha
Kusabache